Yo, mic check 1 2. Yes, Slim amekam na ingine. Yorud mpunguzio riva.
Dr. K.
Wanadhani I'm soft, baniko bat kondani. Mi approach pole pole kanyoka kichakani. Nipe mic na beat ni washe moto jukwani. Na ikikam ni mistari mi udeliver kapu mwani. Point of correction isi siasa no mchezo. Liponiona walitoka siaka ka upepo. Na midomo za parasha imebidi tuzisepo. Juu kweli inawasha washa casting neto. Steady a full stop wana fikyo linikoma. Uliza ata wale wenye wivu walichoka. Nimekam kudhibitisha ka ujinga iliwatoka. Juma hali nimefika kuna kitu na ogopa. Kijana pewe tano wazidi kurap kabisa. Jaribu zile zangu zitabust kwa kichwa. Washaro poka na bado steam ijashika. Junika something ka slim yani slim sativa. Wanachuki na imziki na isha penya. Nakani ganji zangu buda jo washani jenga. Nakaime bamba basi buda nipe tano tena.
Tano tena.
Tano tena.
Tano tena.
Nipe tano tena. Wanachuki na imziki na isha penya. Waliona deni za ahadi si wadai tena. Nakaime bamba basi buda nipe tano tena.
Tano tena.
Tano tena.
Tano tena.
Wale siya mboma zangu wakaulize sondo nani tena. Kwani ule mpiji squeezy amekuwa rapa tena. Yangu nishapa karangi ni bado mnajenga. Wakishangapo ndo mahali miwanza kucheka. Tesa tesa mi, na tesa tesa we. Pigia kalesa mi, takuwa mabizi mta kusaka pesa. Diposa niongeze paydays on my calendar. Yes, pay was my agenda. If I don't answer the phone, wanadhani nkuwalenga. If they don't find me home, wanadhani nikuhepa. Wamesau niko harakati ya kusaka pesa. By the time I'm done, wataitisha ingine tena. I'm something like hot, something like juicy. Wengine wita sauce, wengine wita mchuzi. Wengine kamna bass, wengine kamna nduthi. You know I got the stone, they kinda make you lose. Wanachuki na imziki na isha penya. Nakani ganji zangu buda jo washani jenga. Nakaime bamba basi buda nipe tano tena.
Tano tena.
Tano tena.
Tano tena.
Nipe tano tena. Wanachuki na imziki na isha penya. Waliona deni za ahadi si wadai tena. Nakaime bamba basi buda nipe tano tena.
Tano tena.
Tano tena.
Tano tena.
Nipe tano tena.